in unofficial military detention centers where allegedly the detainees are tortured, that they still happen in Rwanda. The government of Rwanda wishes to note that Rwanda maintains separate prison facilities for civilian and military combat. All 14 of them are gazetted. They operate in accordance with law. They are accessible and conform to international minimum standards on the treatment of persons deprived of liberty. There are no unofficial detention centers in Rwanda, and as such, the government of Rwanda rejects such unfounded allegations, which we believe are motivated by political interest and agenda of those who advance them. The government of Rwanda wishes to note.
Leta y'u Rwanda irifuza kugaragaza ko u Rwanda rufite amagereza atandukanye, aho abafungirwa abasivili n'abafungirwa abasirikari. Zose kandi izikorera ku mugaragaro kandi mu buryo bwubahiriza amategeko ku buryo uwo ari we wese yazigeraho, zikanubahiriza nibura amabwiriza mpuzamahanga ku bantu uburenganzira bwabo buba bubangamiwe. Nta gereza nk'izo zinyuranyije n'amategeko ziri mu Rwanda, kandi yemeza ko guverinoma y'u Rwanda yamagana ibyo birego bidafite ishingiro biba biyekijwe n'impamvu za politiki byabo babishyigikira.
Nanditahuka kuna gace gatorero murumva Joseph Businge nyine yamagana ibivugwa muri raporo cyangwa muri review, ndetse agashimagira yuko ibyo bivugwa atari ukuri ababivuga, ari imvo ya politike iba yije inyuma. Comrade Maitre Nyasi Rusagara, ijambo ni ryanyu kuri iyi topic waduteguriye, kandi nzi neza yuko hari byinshi tugiye kungukamo.
Urakoze cyane comrade. Ngira ngo uwagira ibyo asobanura kuri ziriya rekomandasiyo z'ibihugu byose bagiye batanga, umuntu agasobanura igihugu ku kindi ntago yabivamo. Wenda icyo twavuga gusa ni uko byose bihuye, ahanini birebye ibyo bagiye barekomanda, ibyo bagiye basaba ku Rwanda rukwiye kuba rwakora mu by'ukuri, byose birahuye urebye hafi ya byose. Wenda babishaka dushobora kubisharinga, ariko ni ibintu bigaragara ahantu hari hose. Ibyo wenda twabivuga mu ijambo rimwe, twavuga icyo byose bagiye bahuriraho. Noneho wenda icyo twaza gusobanurira Abanyarwanda mu byerekeranye na n'ibisobanuro bya Minisitiri uriya Johnston Businge mu ijwi rya Guverinoma y'u Rwanda asobanura. Muri make rero, ibihugu byose bihurira kuba icya mbere na mbere ni uko mu mwaka w'2015 wenda icyo twakwibutsa ni uko u Rwanda rwahawe imyanzuro 50 kugira ngo bayikoreho. Mu by'ukuri icyo gihe bayihabwa ni nk'aho baberekaga bati dore mwabaye akahebwe mu byerekeranye no guhonyora uburenganzira bwa muntu, kwica, murafunga, abantu barashimutwa, abantu bafashwe nabi, ibyo bintu nimugende mubikosore, babaha imyanzuro 50. Ubwo rero uyu munsi kwari ukureba ibyo bintu bababwiye aho bigeze, u Rwanda nicyo rwagomba kugaragaza rukavuga tudi ibyo mwatubwiye, dore twakoze ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Noneho rero ikintu cyatangaje ni uko rekomandasiyo bahawe uyu munsi zo zigaragaza ku buryo bugaragarira buri wese ko ibyo basabwe gukora mu by'ukuri ntacyo bigeze bakora, ahubwo byabaye bya bindi yakabaye ishwende katoga, niyo koze kadacya, niyo gakeye katajya gashira umunuko. Rekomandasiyo z'ibihugu byose hafi ya byose Serge wabibonye n'abandi benshi babibonye bahurizaga ku kuba basaba mu by'ukuri bakomeza kubwira u Rwanda bati nyaboneka nimugerageze mwubahe uburenganzira bw'ikiremwa muntu, nimwubahe uburenganzira bwo kwishyira ukizana mu gutanga ibitekerezo, uburenganzira bwo kwishyira hamwe, nimwubahe aba defenders ba human rights, nimwubahe abanyamakuru. Harimo n'ibihugu bimwe na bimwe byagiye bitera intambwe birengaho bivuga ko abantu bahohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi abantu bahohotera abanyamakuru abantu bahohotera abantu bose kubera ko bavuga ibita ibi ibitajyanye n'ibyo leta ishaka kumva kuri ibyo bintu leta ikwiye kubihagarika ariko nanone igatera intambwe ikaryoza abantu bose bahohotera abo bantu ibi byose biri mu byasabwe u Rwanda ibyo rero bikaba birengeje ubukana imyanzuro bari bahawe mu mwaka w'2015 bivuze iki rero bivuze ko uko bucyabukira uko imyaka igenda yigira imbere aho u Rwanda kugira ngo rutere intambwe rujya imbere mu kubahiriza ibyerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ahubwo rutera intambwe rusubira inyuma aho kugira ngo habeho amelioration ahubwo ibintu serije bikomeza kuba bibi nicyo bivuze mu 2015 ni kuriya byari bimeze uyu munsi mu 2020 niko bimeze mu gihe byakomeza gutya rero mu 2025 bizaba biri inyuma cyane uburenganzira bw'ikiremwa muntu mu Rwanda buhonyorwa by'indengakamere mu bintu byagarutsweho n'icyo gihe cyane ariko n'uyu munsi byaje ibintu byo gushimuta abantu ibintu byo gufungira abantu ahantu hatemewe Businge yabanje kwisobanura avuga ko bagaragaje ko abantu bafungirwa ahantu hatemewe abantu bafungirwa ahantu byo bari babwiye mbere Businge yagaragaza ko abantu bafungirwa mu magereza yemewe kandi ko bafatwa neza ko gereza zitemewe izo zivuga zifungirwamo abantu ko mu Rwanda ntazihari ibyo rero nabyo ubwana serije ni ikimenyetso cy'uko u Rwanda rudateze gukira ni ikimenyetso cy'uko u Rwanda rudateze gukira kuko iyo wumvise intumwa nkuru ya leta batunga ahantu hari ikibyimba igihugu kirwaye aho kugira ngo icyo kibyimba kimenwe ahubwo agakomeza icyo kibyimba akagihisha ibyo rero bivuze ko mu by'ukuri hari ikibazo kiremereye cyane buriya aho we bigana nuko hazaba ikibazo kiremereye cyane ko ikibazo baba badomyeho urutoki ntago baba bashaka ko gikemuka ahubwo baba bagaragaza ikiba kigaragara hariya nuko bagaragaza ko bazakomeza iyo myitwarire yabo maze kubona maze no kumva ibintu Businge yavuze Serge yanteye kumva ntekereje ko hari ikintu dukwiye kubwira abanyarwanda ibyo Businge yavuze ni byinshi biratandukanye byose umuntu yakabaye abikoraho reaction akavuga ku kintu akagira icyo kivugaho ariko ndagira ngo uyu munsi ku mugoroba mu nyemerere mvuge ku bintu bya illegal detention centers mu Rwanda Businge hakana ko zidahari nyuma wenda ndibuze kureba nibaze niba Businge abizi cyangwa atabizi niba ari ukwigiza nkana ariko noneho ndagira ngo mfate uyu mwanya noneho kugira ngo mbibwire Businge mubwire zino illegal detention centers ziri mu Rwanda amazu bafungiramo abantu ari mu Rwanda murangire naho ari ariko noneho nanabonereho n'umwanya wo kubibwira abanyarwanda nubwo benshi nzi neza ko nabo bahazi ariko nanone mbibabwire nabo bagende bareba aho hantu bashobore kuba bahamenya so rero izi nzu mbere na mbere ngiye kubabwira inzu ku yindi ariko noneho ndagira ngo mbabwire izo nzu zimaze iki zikorerwamo iki impamvu wumva bazivuga ukabona zabaye konstanti ku isi hose ukabona ni ikibazo isi yose yahagurukiye ukabona nabo barakora epfo na ruguru bagerageza guhisha nuko hari ikibazo gihari izi nzu rero mu Rwanda zikora ibintu nka bitatu cyangwa se bine icya mbere ni ugufungiramo abantu muri uku gufungiramo abantu rero baba basikwininga abantu bagomba bakorerwa iyicarubozo abagomba kwicwa n'abacurirwa ibyaha icya kabiri ni amazu akorerwamo amanama agamije gucira imigambi yo kugira nabi icya gatatu ni amazu acurirwamo imigambi yo kudurumbanya ibihugu by'ibituranyi icya kane rero akaba ari amazu acumbikirwamo abantu bifashishwa mu kudurumbanya ibyaha ibihugu by'abaturanyi cyangwa se ibyaha no kwigisha ibintu byerekeranye n'ubugome mu Rwanda, tactiki zo gukora ubugome. Nicyo aya mazi akora. Ubu rero maze kumva Minisitiri Busingye avuga ko atayazi, wenda birashoboka ko Busingye atazaha aho ayo mazi aherereye, biranashoboka ko ataranayageraho, ariko uyu munsi ngiye guprofita mubwire mwibutse, kuko mu byo ndi bwibutse Abanyarwanda ndibuze no kubibutsa ko na mukuru wa Busingye sizi nani mukuru cyane nawe witwa Denis Karera nawe yafungiwemo, kandi igihe yari afunguye Busingye yari abizi, ariko Busingye wenda ashobora kuba atarigeze agira n'uwabaza mu bayashinzwe, bamubaza ati uwo muvandimwe wanjye ari he, namusura gute. Icyo cyo kuba yaba atarahageze, kuba na Denis yaravuyeyo ntamubwira ibyahamukorewe, byo birashoboka, ariko ntago yari akwiye kwihakana guhakana yivuye inyuma ko ayo mazi adahari, kuko nawe mu muryango uwe abavandi bamwe mu bavandimwe be bayafungiwemo. Ubwo rero twihuse Serge ngira ngo niba ntacyo mbaza, ubwo natangira kuranga aho aya mazi ari, noneho abayashaka bakazayakurikira. Ndagerageza kugenda nsobanura aya mazu inzu ku yindi inzu ku yindi, ariko sinayavuga ngo arangire. Bavuze ko ari gereza 14 ziri gazete, reka nayo ngerageze ntange nk'amazu no mu byerekezo birenga nka 14. Noneho ahantu ushobora gusanga aya mazu, haba mu gihugu imbere, haba no mu mujyi wa Kigali, haba mu mujyi wa Kigali, haba no mu nkengero mu zindi ntara. Ndagerageza kugenda mbarangira uko nyazi kandi ndayazi aya mazu. So ubwo rero Busingye nawe ayamenyereho, cyangwa se ibyo yigizaga nkana Abanyarwanda be babizi ko ari ukwigiza nkana. Aya mazu rero cya mbere na mbere aba azwi ku izina rya safe house. Safe houses nizo zikorerwamo biriya nayo mazu kubabwira. Inzu rero safe house ya mbere ni inzu iri Nyarutarama ujya kugera kuri MTN Center, kuri Dodane ya mbere uvuye ku Gishushu ujya kuri MTN Center ku ruhande rw'ibumoso. Hari inzu yahoze ari ya General Kayumba. Iyo nzu iri opposite side na MTN Center, ariko utaragera kuri MTN Center ni kuri Dodane ya mbere mu kuboko kw'ibumoso uturuka ku Gishushu. Iyo nzu iri kumwe n'inzu ya Mugambage. Hirya yayo hari inzu ya General Kayonga ikoreramo ishuri riri international, ndumva ntibuka izina ryayo. Hirya yayo hari inzu ya Kabarebe, ndetse zituranye ituranye izo nzu zose ko nzivuze zituranye n'inzu ya Samuhusa. Iyi nzu ya General Kayumba ninde utayizi ko bayigize safe house? Ninde utayizi ko ari inzu ifungirwamo? Ninde utayizi ko ari inzu ikorerwamo ariya mabi yose? Nyirangiye Johnston Busingye azagenda yirebe. Abanyarwanda bo benshi ari mu mujyi wa Kigali barayizi, ariko n'abatari bayizi iyo nzu bayimenye, cyangwa se banagende bayirebe. Nuri bugerageze kuharunguruka ari buze kubwirwa ijambo, cyangwa ari buze kubona ukuntu hari hameze, ari buze kuhava bimenye ko ibyo mubwiye ku iyo nzu ari safe house. Inzu ya kabiri ni inzu ya Red Patrick Karege kuri uwo muhanda uva Nyarutarama utangiye kuzamuka gato ujya mu kaboga ka Nyarutarama, naho kuri Dodane iri aho ngaho. Uguva Nyarutarama ni mu kuboko kw'iburyo, ni Jolette Patrick Karegeya, nayo ni haruguru ya Dodane. Ngira ngo hari n'ibiro bya HSC, hakaba ari na hafi, iyo nzira hafi yo kwa ambasaderi, niba ari ibiro bya ambasade, niba ari residence ya ambasade ya South Africa, niho iyo nzu ya Red Patrick Karegeya iri. Ni haruguru ya hariya mwirwa mwumva basenya bita Kangondo, ni mu gasozi hejuru. Iyo nzu ya Red Patrick Karegeya abantu bazahage bayirebe kandi baranayeza. Uzaharunguruka nawe nkuko nabikubwiraga, aza ijisho rimwereka ko ari safe house, amakuru azayabona byonyine. Hazagira uhagarara ku gipangu azabimenya ko ari safe house. Na Busingye Johnston niba bihakana agenda ahagarare ku muryango w'iyo nzu. naho nuko nko azabisanga hirya iyo nzu gatoya ubu ni nzu ya gatatu ngiye kubabwira nko muri metero 250 hari n'inzu ya kabiri ya General Kayumba iyo nzu ya General Kayumba yindi ya kabiri ikora ku mihanda ibiri ikora ku muhanda wa kaburimbo no ku muhanda inyuma w'igitaka muri make ifite gates ebyiri imwe rero igeti yo kuri kaburimbo irafunze hakoreshwa gate ya ruguru ndetse niyo uvuye kuri inzu yo kwa Yaret Patrick nta gusubira muri kaburimbo ahubwo ukomeza kuri uwo muhanda w'inyuma iyo rero uciye kuri ambasade ya residence ya South Africa aho ngaho noneho ugaca no kuri iyo nzu ya Karegeya navuze ugera kuri iyo gate ikoreshwa iyo gate niyo bakingura iyo nzu rero aho ngaheri ituranye n'inzu ya General Nyamvumba abantu rero bagende barebe kuri iyo nzu irazwi nayo nuwagira urutonde rw'imitungo rwa komisiyo y'imitungo itagira bene yo yasanga aho izi nzu zose ndimo kuvuga ahangaha zimaze kuba eshatu wahagarara kuri iyo geti mbabwiye atari yo kuri kaburimbo yabyibonera agize imana yo kuhava ari muzima yajya kuba ari inkuru ko hari chef house inzu ya kane n'inzu ya gatanu ziri mu mudugudu wa Gacuriro niba ntibeshe izina ry'uwo mudugudu ni umudugudu wa Kesha niba ntibeshe izina ni umudugudu witwa 2020 Estate ariko iryo zina niba ntibeshe ni amazu ya Gacuriro y'amatafari ahiye yubatswe na Kesha Sociale bwa mbere hariya ari ahagana he rero uvuye Nyarutarama ugeza mu Kabuga ka Nyarutarama aho kugira ngo ukomeze uzamuke ujya Kagugu ugahita ukata mu kaboko k'ibumoso muri uwo mudugudu wa Kesha Sociale inzu igipangu kuri gate nimero 200 na nimero 200 nimwe izo nzu zombi ni safe house inzu ya 200 J2 cyangwa se DI niyo imanaging ya 200 inzu ya 200 na rimwe ni Dani Munyuza uyimanaginga noneho by'umwihariko inzu ya 201 ikorerwamo cyane cyane ibyerekeranye n'amanama iyo yabari abantu bahunze Burundi bakoze kudeta bari muri Burundi birwa basaba iyo rero niho habera ayo manama muri iyo nzu ya 201 inzu ya gatandatu iri ikagugu ni inzu y'umugabo witwa Gashugi uyu mugabo witwa Gashugi ni umuvunjayi ituranye na hoteli witwa Sebacuruzi iyi hoteli rero ndumva nyishidikanya ku izina neza ariko iri aho ngaho haruguru Kagugu ntekereza ko ari Great Lakes Hotel iyi nzu rero yo nayo ikorerwamo ibikorwa nk'ibyo ngibyo ariko n'inzu cumbikiramo bacumbikiramo niyo yari icumbikiwemo Ryzen Officer wa Korea so wari ukuriye ibintu byo gutraininga nyine imikorere yabo ngabo nababwiraga inzu ya karindwi abantu bareba Fawe Girls School ahantu yubatse Fawe Girls School ugenda ujya ku gisozi ukarenga umudugudu wo kwa Gaposho urenze hari inzu y'umugabo arazwe ni umugabo witwa Jean Marie aba mu Bubiligi afite kampani yo gutwara abantu cyangwa mu taxi vatiri ku kibuga cy'indege aho naho hari safe house ya Jito cyangwa DI ugakomeza uwo murongo abantu baza uwo murongo kuva aho twahereye guhera Nyarutarama ugakomeza ukagenda ni umurongo umwe ugakomeza ukagenda ukajya ku gisozi haruguru yo ku rwibutso kuri Dodane ya ruguru kuri opposite side n'ahantu hari akaditaci ka gisirikare urenze amarembo y'urwibutso rwa ruguru aho haruguru naho hari inzu ya safe house ikorerwamo ibyo bikorwa n'ababwiye inzu ya cyenda iri ku kigo cya polisi uvuye Remera uvuye Kacyiru urimo ujya ku Kinamba urenze kuri ku kigo cya polisi Kacyiru urimo ujya ku Kinamba urenze gatoya ku muhanda ujya kuri Zigama Shyeshe umanuka muko ku buryo hari inzu na UNICEF House. Iyi nzu irazwi n'inzu ya Sebarenze nabo nta kindi bayikoramo ni safe house. Inzu ya cumi ni inzu iri I Kanombe ku Gasaraba. Ku Gasaraba ku muhanda w'igitaka umanuka. Abantu nibahabibuka neza ni ahantu haturanye neza n'aho umuhungu wa perezida wa Angola yagiye gusaba umugeni mu Rwanda. Aha neza neza rero safe house hari ni safe house ituranye n'inzu yari ituwemo na Colonel Ruzibiza uriya mwumvaga ejo bundi bafungaga. Iyi ni safe house irazwi niba ntibeshye neza ishobora kuba nyirayo niba ari Rugira Amande nyiri iyi nzu niba ari we bayikodesha ndumva byo ntabyibuka neza ariko iri aho ngaho iyi safe house nayo irazwi yo ku Gasaraba. Hari indi nzu iri mu Busanza ugiye kugera ku irimbi rya Busanza uhagaze ahantu ku rusengero ahantu haba haparitse amagare iyo uhari ureba nko muri metero 200-300 ureba irimbi rya Busanza imbere yawe kuri urwo rusengero urakata urukataho noneho wamara gukata kuri urwo rusengero mu kuboko kw'iburyo ukareba imbere yawe nko muri metero 200 hari ikintu cy'igipangu kinini cya kabiri munsi y'umuhanda neza neza urwo rupangu ni safe house ni narwo General Niyombare atuye mu buryo w'umurundi ahangaha niho General Niyombare atuye iyi nayo ni safe house abe arabizi ngira ngo ikabuga urenze ikabuga ujya rugende ariko ukirenga hari aho polisi ikorera gatoya hari ahantu ku muhanda polisi igikunda guhagarisa naho yifata abantu kuba arimo bavuduka abantu benshi barahafatiwe abantu benshi bava I Kigali umuntu polisi itarahagarika ni umuntu udakunda kugenda iyo harenze gato haruguru y'umuhanda hari agashyamba noneho kuri ako gashyamba ubona ikizu gishaje icyo kizu ni ikizu gishaje cy'amatafari ahiye ni ikizu noneho iyo urenze kuri icyo kizu hirya ahantu hari ibitoki n'ako gashyamba harimo igipangu kinini udashobora kubona uri ku muhanda wa kaburimbo ko harimo inzu aho RDF niho ifungiye uwitwa Nkunda iyi nzu ndanayizi neza yagurishijwe muri cyamunara igurishijwe n'umuyisiye bita Irakiza Elia Irakiza Ndahigwa Eli uyu muwisiye yarayigurishije muri cyamunara igurwa na Jetu bayikoresha nk'iyo bayikoresha nka safe house bayifungiyemo Nkunda uru rubanza rwa gacaca Johnson Businge araruzi uwagurishije iyi nzu Johnson Businge aramuzi igihe yayigurishije Johnson Businge arahazi abaguze ahangaha Johnson Businge arahazi niba utavuga ko atazi aha wenda tubwire n'abatwibutsa ni uko ibintu byose imigambi yose yo kudurumbanya Kongo n'ahandi n'ahangaha bajya gukonsulta Rurankunda n'ahangaha hose bicurirwa iruhande rw'iyo nzu nanone bahacumbikiye umusirikare hacumbitse umusirikare wahahawe hagaca arahubaka umusirikare wahoze ari uwagiye tuguhera kera uwo musirikare yitwa Gashaje yahoze ari muri Getu akaba ari na murumuna wa Mugisha Fair Construction iyo bavuze rero Mugisha Fair Construction mukumva na barumuna be n'iki ibi byose mujye mwumva Kagame ni abantu baho ngaho ibyo byose rero abantu baje babimenya nuko nko bimeze niyo safe house nayo irahari mu byukuri. Ahandi umuntu yavuga twavuga hari indi safe house iri ku Kinambu ya Nyabugogo haruguru ni nko munsi y'ibitaro bya Mwema, aho naho hari safe house. Usohotse mu mujyi wa Kigali ukajya nk'icyangugu ahitwa Ibugarama ku muhanda ujya Ibuvira n'undi ujya Burundi, hari ahantu hari rompuwe ahora munsi naho hari igipangu kirimo safe house. Ugiye Gisenyi kuri Petite Barriere uciye ahantu neza neza ahantu haba hari ibimuga biba bicururiza bacuruza amakara bakunda no kwita ku gasoko k'amakara, hari inzu iri mu ntoki ibamo safe house. Izo ngizo aho ngaho ni mu mujyi wa Kigali. Noneho ukareba Bigogwe mujya muyumva nayo, Bigogwe buriya nayo irimo ama safe house nubwo abantu bahareba bakagira ngo ni ikigo cy'abakomanda ngo ni bukomanda, ariko ribamo safe house. Aho rero icyo bakorera cyane basikriningiramo abantu baba bakuwe muri Congo, bagahitamo abajyanwa imutobo, bagahitamo n'abaguma hariya. Mu bajyanwa imutobo rero haba hari abari busubizwe mu buzima busanzwe, hakaba harimo n'abandi bakoresha nk'abagide kugira ngo bajye kubarangira bakabasubiza muri Congo, bakagenda nk'abagide bakajya kugaragaza aho bene wabo babasize bari bari, aho murumva ukuntu bigenda. Noneho abasigara aho ngaho irengero ryabo ntawurize, iyo nayo ni safe house iri aho ngaho. Hari andi ma safe house menshi ari mu mujyi wa Kigali, harari za Niboyi, hari ama safe house ari hirya Cercle Sportif, hariya mu munsi ya Resedo Kigali wigiye hirya gatoya, aho hose mu by'ukuri hari ama safe house. Ariko nanone wenda umuntu yababwira nka safe house izikomeye cyane, umuntu yavuga ikani abantu bajya bahora bumva, ariko abantu bumva tunavuga n'ibi bintu bumve ko kwa Gacinya tutahavuze ko harazwe, bumve ko kwa Kabuga tutahavuze ko harazwe, bumve ko hari abantu bafungiye baba babeshya mu gereza ya gisirikare kandi atari gereza ya gisirikare, bumve ko ayo yose ari amazu bafungiramo abantu atemewe atari gazete nk'uko busingiye bivugaga. Ikami ndagira ngo mbashushanyirize ikigo cya Kami, abantu baracyumva gusa ku Kami hari umuntu yayivuze i Kigali abantu baratetera, ariko none ndagira ngo mbashushanyirize abantu bumve Kami mu by'ukuri ukuntu hameze n'ukuntu hakora. Buriya Serije Kamureba igabanyijemo ibice bibiri, igabanyijemo ibice bibiri, hari igice cyubatsemo office za division, hakaba n'igice cya jetu cyangwa DI. Ya office za division rero reka tureke kwirirwa tuzitindaho, tumanuke tujye ku gice cya jetu. Hano muri jetu naho hari ibice bibiri, hari aho bafungira abasirikare hakaba n'ahitwa ku Mugano. Abantu ndagira ngo bankurikire neza babyumve kandi banabisobanukirwe, hari aho bafungira abantu bisa abasirikare bisanzwe hakaba n'ahitwa ku Mugano, Kampere aho bafungira abasirikare bisanzwe harimo ibice bibiri, naho harimo abasirikare bafungwa na UDC icyo bita ngo ni Unit Disciplinary Committee, basikaba bafunzwe ku mpamvu za discipline gusa bagomba kurangiza ibihano bakatiwe na UDC, noneho bakongera bagasubizwa mu kazi. Hakaba naho bita kuri torturing place, aho baba bagomba gukorera iyicarubozo noneho bakore iyicarubozo bagamenye bakagira abari abo basanze barengana n'ubwo bakora iyicarubozo bakaba basubizwa mu miryango yabo bakagenda cyangwa se bakaba basubizwa no mu gisirikare. Noneho bakwiye kuri torturing place aho ngaho abo basanze bo babanogonoye n'ubwo babasubizayo n'ubwo basanga barengana ariko bakabona barangijwe cyane ku buryo bidashoboka bamanurwa ahitwa ku mugano. Katugere ku mugano rero umuntu wageze ku mugano ubwo biba byarangiye niyo ntambwe ye ya nyuma ku isi ntago yongera kugaruka. Uwageze ku mugano nongere mbisubiremo biba byarangiye nta muntu wigeze agera ku mugano ngo agaruke. Ubu bwicanyi bwose rero Serge ureba ni ubwicanyi bwatojwe abana b'Abanyarwanda bakica abantu bo mu moko yose. Ngira ngo abadukurikira barabizi cyangwa se barabyumva buriya igihe njyewe nari mfungiye ku murindi namenye ibintu byinshi. Ibyo bintu namenye byaje gutuma mu minsi mike namaze hanze mvuye muri gereza nkora research ku bintu nabonye. Nabonye abana b'Abatutsi barabatocarinze bavuye gutocaringa ahantu nk'aha baza ari imizimu badusanga muri gereza ari imizimu ari abantu bo gupfa. Twabahaga icyo kwambara, twabahaga icyo kunywa ariko tukabaha uduta dukeya, tukabaha utubuto dukeya bararwaye ibifu imisatsi yaraguye yaracuramye bameze nk'abantu barwaye bwaki. Ibi wenda ngira ngo iyo mbivuga Colonel Karangwa arabizi wayoboraga military icyo gihe nabonye ari uyobora ingabo ubungubu muri Central Africa aribuka igihe yazanye ku murindi kwa steri yuzuyemo abasirikare barimo nk'abasore bitwa Bankurunziza nkurunziza ari lieutenant muri jetu harimo uwitwa Kapiteni Kamana yari mukuru wa Nkurunziza harimo Kapiteni Frank wari Kapiteni Frank nawe yari muri kanje pe harimo abana batoya b'abagugu bitwa ba Christian bitwa Bambera harimo n'abandi n'undi nyirango witwaga Nkusi we yari yaranarwaye mu mutwe kubera izo kondisiyo bari barafunzwemo. So naje kubabaza njyewe nari nzi ko ibintu bya intelligence bibamo ari amashami abamo Abatutsi ari ishami rikorerwamo Abatutsi ndabona hekereza ukuntu umwana w'Umututsi ashobora gutocaringa umwana w'Umututsi mwene wabo ukomoka mu Mutara akamwica bigeze aho ngaho bikantangaza. Ariko naje kumenya ko buriya butegetsi bwo buryanisha abantu ya sisiteme iryanisha abantu aho bintroduce n'ikindi kintu nko guhera mu mwaka wa 2010 ajya gushira indi group y'abana b'Abahutu nabo babereka ko babazanye mu intelligence ariko baje kubigisha gutocaringa no gukora mabi ku bantu. Si cyo cyari kigamijwe n'iki rero byari bigamije kugira ngo igihe bazajya bazana Umututsi ari ugomba gutocaringwa no kugirirwa nabi icyo gihe bijye bikorwa n'Umuhutu. Noneho n'igihe bazana Umuhutu nabwo icyo gihe bikaba byakorwa n'Umututsi. Mu myumvire y'akariya gatsiko rero bakumva ko ngo akazi kabo baba bagakoze neza mu gihe Umututsi yabona ko arimo gutocaringa Umuhutu akumva ko arimo akora akazi, mu gihe Umuhutu nawe yaba arimo gutocaringa Umututsi nawe akumva ko arimo gukora akazi. Nuko babiteguye mu magambo makeya rero aba umunyaki wati ibingibi nindi bikora ibi bintu bikorwa nande kugeza naho Attorney General agenda gahagarara imbere y'isi yose akajya kubeshya akajya no kuvuga ibitavugwa ibi bintu bikorwa nande nabivuga manitse kuboko ntashidikanya kandi imbere y'Imana nuko umugambi w'ubwicanyi wo kwica bene gihugu baba bahutu baba batutsi n'imigambi miremire ya Paul Kagame ni gahunda yagutse ifitwe na Paul Kagame yo kwica abantu iyo gahunda igashyirwa mu bikorwa n'abantu bamuri munsi abahaye mabwiriza akabaha n'ubwo burenganzira noneho abantu bakajya kubinonosora bakabikorera ubugorangingo bakabishyira mu buryo bigomba gukorwa navuga ko ari umutima wo kudatekereza ari umutima wo kutaba abagabo kugira ngo biyemeze ntihazagire n'umuntu ujya naho ngaho wavuge ngo babica abahutu cyangwa babica abatutsi ibi ni ikibazo kireba buri munyarwanda wese aho ava naho akagera abatutsi bishwe bagereka kuri General Kayumba bashyirwa kuri Patrick Karegeya ntago bagira ingano kandi abatangaga amabwiriza yo kujya kubica ntugire ngo ni abahutu ni amabwiriza yatangwaga n'abatutsi bene wabo aya mazu rero mvuze businge ahakana umunyarwanda atarakora mu nda Imana yacyamurinze ariko nta na garanti yuko ntawufite assurance yuko aya mazu atazamuhekura cyangwa atazayamugarizamo umwana we cyangwa undi muvandimwe maze rero ibintu bijyanye na safe houses kubibaza businge ubu bibajije umuntu utari we ibintu bijyanye na safe houses kubibaza Shaka Anastase kubibaza Yusta Kaitesi no kubibaza Rwakazina na bari abandi bagiye guhagararira u Rwanda wababajije abantu batari bo babibajije abantu batabizi cyangwa badafite umutima kuko businge ntabwo yagatinyutse kuvuga amagambo nk'ariya kandi na mukuru we avuye muri the safe house niba ari mukuru niba arimo nawe Denis Karera sinibuka neza kabona kwanza rero mvuga nti niba hari igihugu cyagushije ishyano mu Rwanda twagushije ishyano uzumva ahandi mu bindi bihugu abaperezida baho bagira visions bavuga ko bafite dreams mwumvise Martin Luther hano muri ya mvugo ye muri ya discours yavuga ati I have a dream nta muntu mu Rwanda tuye tugira udreaming u Rwanda rwiza nta mutegetsi tugira udreaminga u Rwanda abanyarwanda babanye mu mahoro nta mutegetsi udreaming urukundo mu banyarwanda ntabwo umutegetsi mukuru utabandi yategetse a dreaming amahoro dream ye ni intambara dream ye ni ukwicana dream ye ni ukuzasiga u Rwanda nk'uko yarusanze ari umuyonga abantu bakibaza ati ibibazo biri hariya perezida w'igihugu atabihaye umugisha byashira pe abantu muzi ko ari abicanyi hariya bose kabumbu twita abicanyi uriya mugabo avuze ati nubihagarara ntago twazongera kubona ibyo bintu ariko uwitwa ko ari umubyeyi w'igihugu uwitwa ko atekerereza igihugu agira amahoro ari uko yicanye agira amahoro ari uko yababaje abandi natwe rimwe na rimwe tukagwa mu mutego we tukajya kwirwa dusakuza tukajya kwirwa tuvuga ibitari ngombwa kandi mu by'ukuri umugabo yaratwigishije ko nta atarobanura ahubwo twese tuziraho indimi. Sukaba ari umwanya mwiza rero kugira ngo dutekereze uburyo natwe twamuviraho indimwe nk'uko nawe abikora, noneho tukareba uburyo twakwigobotora inabi, tukareba uburyo u Rwanda dushobora kuba ati reka igihugu kibe kizima, reka dufunge amapaji yose yabaye ibi bintu by'ubugome, ibintu byo kwicarana, niwe turebe ukuntu dusabira igihugu kigira umugisha.